Are you tripping on my consciousness? Are you trying to boost my confidence? Pushing me away from being African. Ma foko ame.
C'est toi la same, ici kalami.
Ma foko ame.
Foko ame atosa setsoko tsane botlhokwa ba go tlotlomatsa botlhoko ba me tshotlego e sa kokona dikokomane bana bam ditlogolwane ba ikhwanye ka sekgwanyane ke siwano raranga ka fa lomanyane sika la dingaka tshika ya mnaiwe tawelwa ke dingalo tsa le plus jab never fall only cause only cause.
Are you tripping on my consciousness? Are you trying to boost my confidence? Pushing me away from being African. Ma foko ame.
C'est toi la same, ici kalami.
Ma foko ame.
Aikuto ame. C'est toi la same, ici kalami.
Ma foko ame.
Ah yes. Nali di chomi, same, kale re choma. Khotlo ga khala bagolo ba re gopotsa re tswa kae ba re fokotsa le re wa go le botlhoko ra emelela be re ipopota mohurutse ka leleme ke reditswe ke batho ga ba kgobokane Setswana same se ba tshela ka metsi o ntshebeng jambe ka maitseo scantel ga krepa ke arel bo mrepa ba fella o je sentle ska tlhelwa bula matlho ska jela.
Are you trying to boost my confidence? Pushing me away from being African. Ma foko ame.
C'est toi la same, ici kalami.
Ma foko ame.
Aikuto ame. C'est toi la same, ici kalami.
Ma foko ame.
Bo, esh. Awa bo lebetse ka segalona. Go bua sejatlhapi ga gore go robotoka. Hey, ngwana lekaleng a ko setebaleng ga o patapata mafatshe ka fale this one time I got the shock of my life re iketlile le losika borakgadi ba re thipa and then she called upon me a re ema wibo ke ngwana ga tudukane ka ke itemoga kitse ko ke tswang
teng. Pushing me away from being African. Ma foko ame.
C'est toi la same, ici kalami.
Ma foko ame.
Aikuto ame. C'est toi la same, ici kalami.
Ma foko ame.
C'est toi la same.
O mongwe ga motho o re ba batho ba gaetsho o utlwa o goroga sentle ko pelong o utlwa gore a ke bua le batho ba gaetsho ba nkileng ka nne ka bua le bona nako ele ba irilentse ke neng ke se bua le sobre.